DJ K Twist. DJ K Twist.
DJ K Twist, the run boy.
And your lies are
I wish nge kwaga na mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundi wa kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you now. Uwe na mi hakia Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini ukisha wapa wanakwenda. Obasi jilegeze ni kubebe mbongoni. Nika nikudekeze ni kutunze kama mboni. Wakija wapoteze ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Wabami jo Lulu Femi. Oh baby, asa cheza ni pone. Wabami jo basi cheza na mi.
Tell me what you love, na na na. You can get you all if you want it. Put you in a church if you want it.
So can you walk with me? Baby, pick your love na me.
Pick your love na me.
Baby, can you talk to me? Go to, can you smile for me?
Hey, baby, can you walk with me? Baby, can you talk to me? My baby. Baby, you not love you, girl. Baby, can you walk with me? My baby. Hey, I love you, I love you, I love you, I love you. Hey, hey, I need you, I need you, I need you, I need you.
Hey, we can get you all if you want it. Put you in a church if you want it. Buy you a wrench, oh yeah. Pretty girl, you deserve the best. Oh yeah.
La 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 la. Shombe shombe, mtoto laini laini, ana waka waka. Wanga wapezi gongi, ime vaini vaini, wanatapa tapa.
Mina
wepaka kiyama, tuombe uzima. Waroge kwa kuchutama, na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya, habisi fitina. Wapike mabilinganya, situtoke dina. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Utundu kitandani, hodari.
Hodari wa mapenzi.
Katoto nyakanga, kame mzidi somo na kuwi. Chumbani kiranga, kinaishaga komo kirungi. Nisakata makirikiri, kuniwasha kabiribiri. Fundi haswa amekithiri, kunipa nilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri, za kukata saga kachiri. Nani haswa unafikiri, kama sio wewe. Nichezeshe kidaru sosi kwa manane.
Fanga,
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga,
siepini wao puto wasijichangane watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho. Yako macho. Nalegea, ikigusana yangu na yako. Yangu na yako. Katoto hodari.
Hodari.
se puri in the language. Furo, Didi, Ass, Pinky. Furo, Didi, Ass, Pinky.
Yeah. How do you say booty in your language? Shake it and stop looking at my damn face. Sure they give me something where I can't take. Need a proper hug, no be handshake. Woke up in Paris on April 24th. Mickey keep me say cry, I still don't give a fuck. I'm thinking of how to be number one on Forbes. Oh, be forgetting, mommy, cause I need a job. Yeah, bon appetit, I'm sipping pepper soup. There you go, just in case you need a proof. My lock it down, cause I need some privacy. My highest album gonna be out, stop the piracy. Shout outs to TM boys, I got love for you. Run out your entertainment, so I stay loyal. Get it to me, team, my baby oil. My routine is so just a must keep it for you. Luna, Nyash, Uku, Baby, Chai, Susu, Fawi, Chini, Kimi, Dami, Okay, Pay.
Adi, you say, Puri, in your language. Furo, Didi, Pass, Pinky.
Katik, Kasikai, Katik, Katikai, Katik, Katikai.
JK Twist.
Ina midadi kaya rumba, kibao kata kinyonga. Mfukoni na mabumba, lungu ndichili na sunta. Yani bo 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 bo, kana niko sugar ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl dance for me one time, mi unofeni kunata. Tena jifunge na ngata, zile za kibao kata. Katik, katika, katik, katika, katik, katika, katika, katik, katika, katik, katika, katik, katika.
Yani katoto kami, kako nimbi, kame kazika ngingi, nyuma mbwi, kako mbwi mbwi mbwi, kana misifa shangingi, likavizia kitambo. Chambo, kapakia na mgando, kajekeje karambo, kana michezo ngoma nisindi mbali zobe, na minapakia za buwani muogo ajangome, yani kana niko shaga ro, pagana si, kakitingisha
wanna get your job.
Twist.
DJ K Twist the Run Boy.
Mama ye kaki ye, and I boy need your love every day. I'm be a gino to me, madi usi nene. The good times naka vibe everywhere. Oh girl, you want that tabola. When your queen nuki goose a dance floor, since you make your own door. You don't need no man, no. Oh girl, you want that tabola. Oh, you're the queen nuki goose a dance floor, and you make your own door.
Show them not to free leg.
DJ K Twist.
Some say them love God, but they ma
pull out, pull out, pull out, pull out, pull out. Vicky, bring the two man.
Yeah, leg go. Show them not to free leg go.
Better open review.
Yeah, leg go. Show them not to free leg go.
Remember,
some say them love God, but they ma. Others say them go to church, but they ma.
Them a,
some say them go to church, but they ma.
She never believe nothing when me say. So me tell her the truth before she start assume. Me say, baby, calm down. She say she want know. She want know what going in the room. So me say, girl call me phone. Say she want some loving. Me say, come make me fix things. Her man not treat her right. So she call and beg me to fix things. She and her friend them apart. Five girl of them plus me that are six things. A real girl is like me. Me not drop the pressure and don't miss things. Me say, my phone just every second it.
Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice. Girl, you got me so high, high. Girl, I swear the thing nice, nice.
Anga mwendo maliko, nakazulishe posura. Ya upanga shingo, ukonyuma kasimura. Anga mwendo maliko, nakazulishe posura. Ya upanga shingo, ukonyuma kasimura.
She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. She got the fire waist, fire waist, fire waist, fire waist. Baby, go for me, I take a look, look. You don't tell where my eye is true, true. You stole my heart away like your crew.
Turn it up, turn it up.
Baby, let me show you love better than you've ever seen before. Me, I don't go for short. Me, I don't go ever. My Rihanna. She didn't make me holla. She don't get it wala. Baby, make we go see my mom. Yeah. She got the fire waist. Fire waist. Fire waist.
Nimeshinda nikiomba kali kolabo. Miaka mingi ananiambia bado. Hata sisikia vibaya. Hata sisikia vibaya. Akanishow rudi studio. Okota kado before you call Jones to be in your video. Hata sisikia vibaya. Me 1 year. I'll be rocking shows from the front to the rear. You gonna wish you gave me that chance utalia. Enyenu kwa nimesikia vibaya. Siku hizi mindi unanyima na kola. Nimepanda be, nimepanda kwa. Wacha wasikia vibaya. Wacha wasikia vibaya. Sasa mini don number one boss lady wasikia vibaya. Nimekuwa chini niki hustle. yake mabaya. Mungu kila laheri, Mungu wangu halali. Wakidhani tafeli nazidi hadi Ulaya. Aha, napiga luku na swag hadi retire. Najaza buku kwa denri begi ni fire. Nipate mwisho wa mwezi cheki ni wire. Napiga picha selfie kwa benki na sina haya. Chama cha juza
on the darkest day, got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly. Fit me, tell me, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito.
Bobby, wine in work. Show them how the whining work. Whining work. Mash up the place like Wild Bill Bird.
DJ K Twist.
DJ K Twist the Run Boy.
Swali susa na kula, fanya waina makisha rotate. Tuwa kunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti.
Shinda bebe.
Jibebebe. Asa jibebebe. Embu jibebebe. Siyo jibebebe.
DJ K Twist.
Jibebebe. Asa jibebebe. COG,
I said, Bonja, you said, Swali Susa na kula, fanya waina makisha rotate, tuwa kunjishe na sura, leo shimo limetema, meshinda beti,
shinda beti,
tuwa onyeshe sinema, wakina feti, asajo, nejo,
I like it,
wena tancho godo,
I like it,
ajinkolo jinkolo,
I like it,
kono la soto jo,
I like it,
baby chok chok
chok, I like it,
kono jiko logo,
I like it,
kikupa joko jo,
I like it,
kono la soto jo,
I like it.
Oh yeah, jibebebebe, asa jibebebe, emu jibebebe, siyo jibebebe.
Hustle relax, we loaded relax. It's official, be love when tax we step in. Show them clocks to me land, Buddha. Let me show you the platter. Say relax, God, we owe him a lot. Now can the content we downloaded a lot. Now villain a sweet day, feel like I'm reloading a Glock. Shots fired, even none of them be poking. I'm blocked. Relax, no wicked mind, no wicked mind. We done him in this, not tense we defined. Hatuna, whoa, whoa, we still blind. Top of the dock and top of the rim, I'm feeling, I'm feeling alive. I say relax, boot loaded, relax. Now it's official, be love when tax we step. Been. Show them clocks to me land, Buddha. Let me show you the black. Relax, my guy. New wave, mashita bye bye. We step in, siko keno mangwai. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation of my woo, focus in on the eye.
Yeah.
From China, nika chekini mjue jina.
Jina
Insheng, we call them chinku.
True.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa.
Yengwa.
Liku brother to Don Yen.
Don Yen.
Next door neighbor to Bolo Yen.
Bolo Yen. Bolo Yen. Bolo Yen. Bolo Yen. Bolo Yen. Bolo Yen.
Hapa to Nairobi.
Just turn it up. Turn it
up. I
can't go south.
I met a pastor from China. Nikachekini mjue jina.
Jina.
Insheng, we call them chinku.
True.
Wale wase wa kung fu. The pastor's name Ayengwa.
Yengwa.
Liku brother to Don Yen.
Don Yen.
Next door neighbor to Bolo Yen.
Bolo Yen.
So kama ni vita ni makweng heng.
Power.
But them say we don't take kung fu techniques without Jesus. Kung she say wa. Ngoja, watch and translate. Without Jesus, they're dead man walking.
Awa, awa, wana, wata, pesa, uyu, uyu. Ajui mali ni vanity mwe, uyu. Ame, tupa, mbao, awa, awa.
Tell them Jesus is everything. Even the China no, bingu niyako na kumfu. Kazi ni kuimba na kusifu. Hakuna degree but Jesus adi teacher shifu. So kama ni dambi tunakashifu. Them in a hurry but in real sense them going now, yeah. They don't know Jesus and Jesus adi wye. Wamepotea kwa giza, hakuna mwangaza. Wezi bila Jesus, but anyway, I'm just a messenger. Power, God and manager. Akisema na tenda, akipanga na fuata.
DJ K Twist.
Make it a you come a pilot. Chini tishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot.
Turn it up. Turn it up.
Nganganie, nganganie, nganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu nganganie, nganganie, nganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Poly boss, yeah. Anai boy got the game lock. Bakalini tawambia maisha London. Hey, dealing with a boss, said you know that. Atubadi lishe channel on the program. Saka, a girlfriend, I'm loving your vibe. Hapa kame waka moto kolo nana. Basi njo close kidogo, kidogo. Itupe lugo nito inzeve kidogo. Nipe joto jota baby nakutaka we sitaki nobody else. Uyo fala jomulize we nani. Nakupa tam tam tumalize na makani. Sisari, anai boy.
Nikirege you come a pilot. Achini sishuki tena. Wakipiga mbea kama pilot. Wambie kwa kumi mwe mama. Ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema. Wakipiga jungu ninganganie, ninganganie, ninganganie tena. Wakichocha bibi nishikilie, nishikilie, nishikilie bema.
Sekwe mula mukamba, mulei mukamba. Kama mbanga vile nimewa samba. Nimewa kumba, nimewa weka bamba. Ni blanda, kumalizi ya madawa kwenye kanda. Kama ni vaya ni mbaya basi ni blanda. Kuoga fiti sana jo kupiga pamba. Nasikelele basi nasi kujigamba. Asanda vile wanavunjika kwenye kanda. Akina Rosina na akina Yolanda. Cheza kutelemuka chini na kupanda. Vile unacheza uko fiti umeweza. Yoyo nguru mependeza weni wale jo wa janda. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Chesa kidogo take it down low.
Dale know you got the glue, know you got the glue, know you got the glue. Come broke off your back, broke off your back. My boy
mudogo dogo tingi kamudogo.
Ni nai boy si mutu mudogo. Nilirogwa na pesa sitaki musoto. Wei nipata kwa traki kama si moto. Niko jona toto flani tuko dogo dogo. So take it down low, ushajua what it is. Usijali mami wendio nominee. Nimekafunga, nimekapiga loko. Kile kitu mine denika kiss mutoko.
Tenge kaka unapenda kotengeka. Tenge kaka unajua kotengeka. Tenge kaka kila moto kotengeka. Tenge kaka fiti sana kotengeka. Take it down low, take it down low. Mudogo dogo take it down low. Take it down low, take it down low. Cheza kidogo take it down low.
Dale know you got the glue. Know you got the glue. Know you got the glue. Come broke off your back. Broke off your back.
Mudogo dogo tingi kamo dogo. Tipa nwatuo, take it down low, yeah. Cheza njaro yako, cheza piga stingo. Na nimesetilika kwenye mbeko. Hakuna kulala, hakuna kudoro.
Akicheza na nimaliza alinangata matamshi.